sekumi kwekwela ukuthi ekhaya balindo kuhle kwazi siningi liyayiflathe imis yoyise mkhulu
bazokondla ekhaya iblack text
njengoba usenza kahle qhubeka
wenze kahle
mntana omntanami uba udoda akhulelwe
sithi sangasi
mntana omntanami
Azuthembeni vukuhlahla mehlothekwane Siyakushiya siyenxemeni kuma usonqenqemeni maye The roadless travel la inciphisa imileage Ayike usale usuzama ukubatanisa uzobhekela abakini Muntu funa kutshalile amadlela ahlaza ungawagodli yokudelela abalimi
Kwele nyathe mpondo zimakhenkenene mhlangcina sasibeka ishingi laliqotho nje libagaqile oshiya abazali oyena oshiya abazali saloha ngingabazi umsizo wabakho ngabona amathupha ngizwa intombi endala esala umzala edinga ukukhala kubani namhla bavule kangena impela yabe kwindodana isiqhwaga sisale nengoba iy'ngane zasegcwele nandiyiceke zinekhaya bewethala kunesigaba Sekungicacela ukuthi ekhaya balindo kuhle Kwazi siningi liyayiflathe imis yoyise mkhulu
Bazokondla ekhaya iblack text
Njengoba usenza kahle qhubeka
wenze kahle
Mntana omntanami uba udoda akhulelwe
Sithi sangasi
Mntana omntanami ekhaya balindo kuhle Kwazi siningi liyayiflathe imis yoyise mkhulu Njengoba usenza kahle qhubeka Mntana omntanami uba udoda akhulelwe
Sithi sangasi
Mntana omntanami